ndithe ndisakulinda phofu ndalinda kudwa intliziyo yam ayikhange ikwazi ukulinda inene uthando Tembisu kulinda intliziyo yala ndithe ndisakulinda phofu ndalinda kudwa intliziyo yam ayikhange ikwazi ukulinda ndithe ndisakulinda
I can't give up.